waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dowladda Victoria ayaa bilowday olole lagula dagaalamayo cunsuriyadaha ka dhex dhaca bulshooyinka Victoria. Dowladdu waxay howlgalka u saartay guddi ka howlgala arrinta, waxayna kale oo bilowday inay deeqda dhaqaalaha u kordhiso ururada matala bulshooyinka kala dhaqanka iyo diinta duwan. Ololahan waxaa la bilaabay kadib markii ay cabashooyin walaacale ka soo baxeen suuqa guryo kareysiga, taasoo ah in dadka soo galootida ah loo diiday in guryo laga kareeyo midabkooda ama diintooda awgeed. Haweeney hooyo keligeed ah ayaa laga celiyey guri ay ugu socotay inay kareysato fikradaha khaldan iyo dacaayadaha laga fidiyey qoysaska ka soo jeeda South Sudan awgeed. Farah Farouk, oo ah agaasimaha Community Engagement and Tenants Victoria, ayaa sheegtay inay dhacdadani ka mid tahay kuwo badan oo la soo dirsa bulshada soo galootida ah.
But we've heard of, you know, very concerning stories, for example, amongst the Australian African community, particularly
among the Maqalay bulshooyinka Afrikaanka Australianka, gaar ahaan waalidiinta kaligood ah. Tusaale, galbeedka Melbourne, hooyo Australia joogtay 18 sannadood oo 4 caruur haysatay ayaa codsatay inay kareysato guri ay shuruudihiisu oo dhan soo buuxisay. Kadib ayaa kireyihii real estate ku bilaabay su'aalo ah in 4 caruurta ahi ka dhabtahay oo aanay haysanin caruur ka badan 4. Hooyadu waxay ka soo jeeday South Sudan. Qoyskuna waxay dareemeen in la beegsaday. Kireyihii real estate-ku waxay sheegeen inay si lama filaan ah guriga u imaan doonaan si ay u hubiyaan. Tani waa eedayn. Dabcan, qoysku way ka xumaadeen inay u guurayaan gurigoodii ay kareysteen, laakiin la rumaysan waayey inay ka kooban yihiin hooyo iyo 4 caruur ah, sababtaasoo ah in qof yiri qoysaska South Sudan ka soo jeeda waa qoysas ballaaran ayay tiri. Fera Farouk, iyadoo hadalkeedii sii wadata, waxay arrinta ka tiri.
And it was really an egregious example, and in this case, the mum and the kids decided that they could not proceed.
Waa tusaale aad u foolxun. Markan hooyadan iyo caruurteedu waxay go'aansadeen inaanay gurigan kareysan. Mid kale ayay heleen, inkasta oo ay ku adkayd, waayo tartan badan baa ka jira guryaha kirada jaban. Caawimo ay urur South Sudanese ahi siiyeen awgeed bay ku heleen guri ku habboon, ayay tiri. Xaqiiqooyinkan cusub ee soo baxay ayaa dowladda Victoria ku dhaqaajiyey inay sameeyaan koox ay ugu magacdartay Anti-Racism Task Force, iyadoo isla markaa maalgelin dheeraada diyaarisay si loo bilaabo olole hoos ka soo bilaabma oo lagu baabi'inayo cunsuriyadaha ka dhex dhaca bulshooyinka. Maalgelintan ololaha waxaa ka mid ah $3.8 million oo dollar oo loo kala qaybin doono ururada bulshooyinka si loo dhiirigeliyo isdhaqan fahamka bulshooyinka gobolka Victoria. Wasiirka Multicultural Affairs ee Victoria, Ross Spence, ayaa bayaan ku yiri,
"Racism has no place in Victoria. Tackling it head on is vital to building a stronger
Victoria." Kaalina kumalaha Victoria in horay loo qabtaa waxay aad muhiim ugu tahay bulsho xoog leh oo cadaaladaysan. Dowladda iyo kooxdan hawsha loo diray waxay la shaqayn doonaan bulshooyinka si loo hubiyo in istaraatiijiyadan cunsuriyadda lagula dagaalamaya tahay mid ka turjumaysa aragtiyaha dadka reer Victoria, ayuu yiri. Ururka magaciisa la yiraahdo Youth Activating Youth wuxuu heli doonaa $110,000 si loo kordhiyo aqoonta ay dhallinyaradu u leeyihiin xuquuqdooda markay cunsuriyadda la kulmaan. Ururka Tenants Union of Victoria iyaguna waxay heli doonaan $70,000 si ay bulshada South Sudan ka soo jeeda uga xoojiyaan la dagaalanka cunsuriyadda ay kala kulmaan guryo kareysiga. Wasiiradda Aboriginal Affairs Gabrielle Williams ayaa sheegtay in sidoo kale maalgelin loo samayn doono cunsuriyadaha ka dhanka ah dadka Aboriginalska ah. $100,000 ayaa loo qoondaynayaa, taasoo ay maamuli doonaan Ramplara Football Netball Club iyo Kyla Institute si ay u horumariyaan fahamka dhaqanka Aboriginalska. Qasdiguna yahay in la yareeyo cunsuriyadaha ka dhaca deegaanka Goulburn Valley. Waxaa kaloo 7,000 oo dollar heli doona Ballarat Multicultural Council si ay u baahiyaan ogaanta ka dhan ahaanshaha unsuriyada iyo wacyigelintaba. Ms. William ayaa sheegtay in guushu ka dhex dhalan karto marka uu xoogsado xiriirka ka dhexeeya xubnaha dadweynaha iyo hay'adaha dawladdu.
We know that racism is not always as blatant as or obvious as name calling in a playground. Racism can really
When ognahay in aanay unsuriyadu had iyo goor u cadayn sida ku dhaga hadalka meelaha lagu ciyaaro oo kale. Unsuriyadu waxay u soo bataaci kartaa si daahsoon, sidaas ay muhiim u tahay in bulshadu noo horkacdo hab aan ku koobnayn oo kaliya shaqo qabashada ee sidoo kale ah dhisida faham wanaagsan oo ah sida unsuriyadaha maalinlaha ah dadka ugu dhacaan. Taasina waa hawsha koowaad ee guddiga oo ah inay la tashadaan bulshada si ay u helaan khibradaas. Taas ayaynu ku abuuri karnaa sida ugu wacan ee aynu ula ligdami karno unsuriyadda ka dhacda bulshooyinka, ayay tiri. Ms. Faruq oo ah Muslim ka soo jeeda Sri Lanka ayaa sheegtay in bulshooyinka soo galootigu yihiin dhumucda Australia oo aan arrimaha ka soo dhexbaxa indhaha la dulmarin karin.
You know, many of the issues that emerge in multicultural communities are no different to the
kuwa badan oo ka mid ah arrimaha ka soo dhex shaaca bulshooyinka kala dhaqanka duwani waxba kama duwana kuwa bulshooyinka aan kala dhaqanka duwanayn. Ma rabo inaan isticmaalo kelmadda caadi, waayo dadka kala dhaqanka duwan oo aan anigu ka mid ahayba waxaanu nahay kuwo aad caadi u ah. Australia waa dadweyne kala duwan, dadka dhaqamada kala duwani, iyaga ugu badan dadka aan helin taageero dhaqaale. Qaar ka mid ah taageerada dhaqaale ee dowladda federaaliga ah oo dad badan caawisay looma qoontaynin. Tusaale, haddii aad tahay magangelya doon ama aad ku joogto fiise ku meel gaadha, taageeradaas maad heli karaynin. Sidaa awgeed waxay culays badan oo dhaqaale saartaa dadka kala duwan ee guryaha kireysta, ayay tiri. Guddigan la dagaalanka cunsuriyadda ee Victoria laga hirgeliyey waa kii koowaad ee noociisa ah ee Australia laga sameeyey. Wasiirad Gabriel Williams waxay rajaynaysaa in dowlad goboleedyada kale ee Australiana ku daydaan.
Here in Victoria we like to see ourselves as the national leaders in many spaces and I think
halkan Victoria waxaanu dhinacyo badan isaga aragnaa inaanu nahay horyaalka qaranka. Waxaanu rajaynaynaa in tani noqoto mid aanu ku hoggaaminayno qoomiyadda. Ololahani waa istaraatiijiyadii koowaad ee la dagaalanka cunsuriyadda ee dowlad isku dhan. Waxaana hoggaamin doona dad reer Victoria oo iyaga qudhoodu ay soo martay cunsuriyad iyo takooridaba. Waxaanan aaminsanahay samaynta istaraatiijiyadan dowladdu u dhantahay ee la sameeyey inay tahay tii Australia ugu horreysay. Taasna waxayna siinaysaa fursad ah inaanu muujino inaanu dadka cunsuriyadu soo martay codkooda bannaanka soo dhigno si aanu u gaadhno natiijooyin wacan, iyo weliba inaanu muujino in la dagaalanka cunsuriyadu tahay mas-uuliyadda dowladda oo isku dhan oo aan ku koobnayn wasiir keliya, ayay tidhi.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.